real.
Life.
Delcor is Vapele, professional music.
Yeah, let's get it one more time.
Remember where you come from.
With the
Sample
team.
Music Promos.
O-P-E boys. Yet, come on. The brightest of all season.
Frenzy Pondi Sawara.
Leto pota topota wambulita. Veshive na history yande koya tamplile. Kamwe subale pete pano kuludeka. Mukamba mose jaye wale paka fwaka. Wefu son tuale pashimalia. Polish yali posa tukwela bamulea. Paleba plomo piece to piece. Never yeka nati fist to piece.
It's not easy muno kuwa upcoming. Kwele true life wala muli upcoming. Tatuale mfuku lifatakura. Nishina tupone na paka. Very nice, be my witness. Mr. Adkem only for so the greatness. Ha! Ile time we wale pampa mo shara konkele kama na lebi kama.
Namba pani pebo tuba nanga koma dance. Nime chua tatu bapa pona chance. From 2019 kakombe nka mwona fiemu ya itini. Kwele tungulu wana bamshala. Uwai mwono wa mano uyo bamshala.
Delala kumasala ya isa poka. Iyo ni beans na yo ya isa konka. Kalaifi pala then kasa chinjelo na mbo kuipo tintini ninja.
Twashleva pela mosquito dance vashana. If you ashlef shama shows baza kwa buwana. Wale anish toba na booze we smoke wana.
It's funny how we fuka pitile. Na wale tuishka once if you wapa pile. Wakantile mbala ngeskile. Mwona fio mpile.
Sada babulisa mkuchafi na tupu minge charo chonse. Oya mpu danzi ya nyutu wabadetele. Alfa panono fisho tri street fiat way saipaya.
Chavale telecast papale. Punish solo zibush kwa kasu papale. Tulefu ma stage kabobwa. Kanshinish kapwa na makis kabofa. Hati machibulo kabasungu. Globle mwabane mokwa tivasungu. Eo shavale tupela chila tuleti. 21 hours solo tuwapu tatogeti. Chevele na papale pedo down. Pasolwezi pepi sana nana pandolai. Tulefika baluba ya poka. Bebele checking akadu painga na longa.
To perform in M19 province. Nikusi kutatu wapu alo wenish. Gani kuchipote kwenye tekulanda. Kasama mansa na pati samba. Kusha lefoku ya bulodi cha ulanda. Taxi di live ya tolevu fakenendo. Hewa lengele tuishi wa ulendo. Ngekweba mulu mendo. Yali kuselelo mshu kwa shenindo. Na maulifu hapote tuwa kwete. Feligu pandike feo tuwa kwete. Wale mekesha kajila wale njikwete.
Cheshu kwa mkamba King Luka. Hatulanga boss PK uletitunga. Andanya hapa twalingila mu business. Notifile music yari useless. Yang wapa somo nefu tuwa kwata. Mbyaba nesu bafine nukide mwasata. Na nomba tulea kwa koko. I pay for example better pop pop pop.
Uzanga japa tuwa wakuchalo. Kalanda ne came in zona lipalo. I got kaza pani vum vum. Mende kina pa wansta fem fumu fumu. Phone fem bomfya ni three plata. A punch kana liu life in my brother. I don't fake my life like I used to. A big thanks kumu kamba maktu. Mwani tupanguke let me appreciate you. We inspire the new generation. Said your body's up a nation. Tamuli magansi mo yako safye. Kumu ku life kikala not if kwefyo. No
boys in Tupo sentence in 198. Yo senior man, big primo. Abdu Banza, Ali Dora, Ali Zero 4. Adek Kazar, Bosem Sel, Chis Met Maradon, Adek King D, El Paji, Omaniga 66, One Blood, Jam Jam, Mining, Ben Vela Concrete, Mr. Venom,
Lisa Wan,
Junior Wan, Rap Tink,
King D, Remember where you come from, Sample Music Promos, Don't C.O.